eɗen tawdo a yamde joyi wittora ke mintaji sappo e joyi kibaruji moɗo e fulfulde commune Omar Hamma janganta o nani koye kibaruji. Mbiyen joom en ɓaadeji ɓe bangueje arrondissement joyoɓo mo galluñame hewɓe ngala to ɗuwoto ɗum du Allah e diggiji paddorɗi ndiya jaaɗi pusoyɗi gam ndiyam naati e maayo gon sanne on nanan ko woɓɓe nder mabɓe pilliti. Nonni mbiyen ñiibi ɗiɗi yiyama hande subana o nder wuuro wiyetengo Tiberkawan région Tillaberi yeeru dunune derketeur kawjuɗo jaayi e laddeji on famminiri on nanan to. Nonni yewtere meɗen pindinon hande yatana haalo dow filla jarol safareji ko rewɓe gatto gam umminde worɓe e yamirore ko waɗa ko ɗum wawirimande far cellal ne. Kodi jamirtemo yerno kalirnomi ɗum e nder koye kibaruji meɗen mbiyen ƴuwole no ɗom gaɗa bonodaji kewɗi nder bangueje gallure ñamey goɗɗe ɗum du ko sabi mbini ɗum woni Allah e natol ndiyam maayo ko yehi fusoyi diggiji paddorɗi ndiyam ɗuɗalnimɓe tawaɓe e jonde ɓargol maayo galleji mu e jeeyi boni tawidi woɓɓe mabɓe kay dilli ɗon illu ndiyam ɗa natay famta Samsou yehi yewtido e woɓɓe nder mabɓe nani ko e pillile majji.
Wallahi hasaro ka kandi se wosinde me
wallahi bononde kay ɗan waddani min ɗum wala du kerol gan nanga illa ɗo pon fatukko sagiya wala marawa ga hoddanimi non du fa handen kaliji ɗi ndiyan ñami ɗiɗi ɗi fuu ndiyan ɗan ɗum no he ilude ɗan wala ɗan soƴƴoro gaɗa komin giɗini wonde ni ɗum yawti to diggiyol gol moƴƴine hikka min cukki fa min cawti ɗum hepporimin nino na ko subaka o ko ɗan
waɗibangisto
bangisto ila singa ɗo inna a ummi amma abada jeeya ñamami nde hana duuɓi cakkitiɗi ɗi hikka e rewtane bonnare kay waɗanima cuuɗi amen caami ara amen boni hikka min kaɓɓi ara amen min
ciriyakeirgosolernirguine haw
mbeni ɗo nder ñame natol ndiyam maayo ƴartinigol ngol waɗi bonodaji sanneyade to nimɓe tawaɓe e jonde ɓargol maayo misali ley banguere kirkisoy nongare karaje e laamorde nder arrondissement joyaɓo mo gallu ñamey to ardiɓe hawsgu pottayi ɓe nimɓe bangueje goɗɗe nangui no ɓeydita diggiji ndiyam ɗin heɓa to ɗum bonum kettine nane ko Omar Muñƴo ɓi wuuro karaje fammini Faridde Burayma dow maccu.
Ilol to diyele ɗen tokkirta jaaha natawa maayo gon udda dalila majjum ndu waɗi ko diyele ɗen no tokkira harɗo no bonninana himɓe ruggaji ɗin ndu giɗa hisine de himɓe acce nokkuje ɗe fuu de lawol gon heɓaka fuu ko hisina himɓe diyele ɗe to ɗe ñaman karaje zarmagandey lamorde e ko yawti ɗum wala du nomin gaɗa ko mosola heɓum ɗenne tila e amin noon min udda lawol gol min acca ɗan tokka nder gotol gol ɗan yawta gotol gol du kantan wawa adidi ɗan sey ɗan tokkiri kogol gol ɗan gositi yaade ɗo min mbaali min ɗanaki moktar Mamoudou maire ñamey wari kandu dilli subaka o gouverneur wari kanko du o hii nokkure den o dilli amma min mbi'i du ko sey to ɗum udditi to uddano ton heɓa diyele ɗe jawta to ɗum waɗe du fa ɗum fata giɗo Allah gon du kanni wonno waddanamin balla ko golle ɗe no gaɗi himɓe du no he bawɗe
mum e dow lawol gotol ngol ni mbiyen kenga nder ñalomare nde mbiyen hoorejo gouvernement kamɓe maire mawɗo mo gallure ñame on jeehi ndaroy ɓe nimɓe ɓe ndiyam bon ninanim yeeru duni no hoorejo gouvernement on birsira fini famminiri laabi no koƴoyte gam waldirde ɓe ɓiɓɓe wuuro fa hande ni mbiyen ƴuwole no tokkidi toɓude wadde bonodaji e laawa ngal nder région Agadez toɓo ndiyam waɗi ley jeɗɗiɗe wittinde nde fa guineji kewɗi jeeyi mboɗon misali nder commune Timia département Iferouane kooli kewɗi ndiyam ñamoy ɗum e cuuɗi du kondan caami yeeru no aduma Alroubous secrétaire général commune on famminiri ternan Fouday Ahmed keɓɗo noddudemo e callal
hankin Timiya toɓa sanne ko ɗum daari du sey tawa ko millimétre ji lasoɗiɗi e ko deki ilam majjan suddi kaliji ɗi fuu kan fuu e ɓulli tawaɗi nder cakantarare den bonni awre himɓe ɗuɓɓe dillidi daabaji ɗuɗɗi tonuji tamoroje ɗuɗɗe gon ndiyan ɗan ili dillidi waɗi du fa handen cuuɗi ɗuɗɗi caamuɗi handen ni iɗum he ƴewtinade gam faamude dimma ko boni fuu to nage yana du fuu himɓe andinte dimma on. Amma yettore Allah wala mayɗo.
Ko ɓurtanimɓe ujunaji lasoji 3 ndoggo e Nigeria gam warde Niger ɗo enda illa nder duuɓi 2018 nder région Maradi gam Allah e rafi keƴoram ndenago. Yeruno fedde leyɗe duniyaru hawjinde himɓe feroyɓe nden wiri nder hisabu mo waɗi lewru Août e wurtinde keŋam. Ɗum du gam ɓuytude teddengi ɓeɓe jippi dow mum ɓen e tabintidde ndenago ɓen yimɓe feroyɓe waɗi ko HCR fedde leyɗe duniya hawjine nimɓe feroyɓe yehi jippinoydeɓe nder wuro Nayaɓo Kerol e leydi Nigeria.
Ga Allah e batte rafi ndenagu ko woni région mo Maradi ko heedo e Nigeria waɗi ko HCR fedde leyɗe duniya hawjine feroyɓe singi gure kese gon hadde gure gonnoɗon endam ga jaɓɓitade e wernude yimɓeje feroyɓe eno kuje muɗum ɓe endam. Caggal rafi ndenagu ngundu HCR wi ndiyele mawɗe toɓuɗe leydi endan waɗi bonandaji sanne waɗan cuuɗi ko watta ujunaji joyi ko sami ɓe ɗum ƴeewi waɗan himɓe ujunaji capanɗe joyo nder maɓɓe to konno 12 woni ko maayi e nder ndiyelɗe toɓo toɓolan ko waɗi ɗum endam. Ndenne gam batte yaade wallitoyde himɓe tawnaɗo e saɗarma ko duminaɗo e nogay ɗo leydi Niger, HCR wi saɗarma no woodi sanne har fila ko darto kaalisi gollitirteɗon endan no woodi laatiɓe no goni kadi no gadda ballaga muɗumen har himɓe ferowoyɓe nokkuje muɗum e nder leydi Niger ɗo endan ɓeydu konno mbi ko yiɗi hannde woni ko watta millioji capanɗe jeego e jeetati dollar so weccam français fa waɗa milliard $34 gam batte yottade ko himɓe ɓen enda yiɗi nder région mo Difa kañum e Maradi.
Subana Amadou Kamoni ko fammini ɗum nimɓe e fulfulde subaka hande woni mbiya nimɓe wuro Cibarkawan kiloji ɗiɗi hoore huɗo nayorade yannage balle yara région Tillaberi ji'i ñiibi ɗiɗi gora e ndeya. To lettina kononela Adamu Moussa ardiɗo Sarusi kawjiɗo fila Diaye e laddeji mo département o wi ɗi ñibi no lawol mu e gongol woni ko tokki. Kamƴi watti ko watti dande yaade ɓiɓɓe wuro kinno. Seydi Abdou windi tan yewtide e makko fammini hanoni.
Min
jehi der sire Tambarkawan kiloji ɗiɗi hoore huɗo hedde e balle yara min gi'i ñibi ɗiɗi bi'aɗi gari ɗi nder cakantarare den nder wumpere gon min tawiɗi kanƴi ɗiɗi gora e dewa mum waɗi du guese ɗi ñibi ɗi bonnini. Min keɓi du fa handen habaru koɗi gi'ama kuure ɗi tokkiram balle yara ɗi jasimiri lawol majji du noon wakkati fu nden gaɗa mum koɗi coƴƴitowo ɗi garta nder parko o. Ndenne miɗen gatta dane e himɓe kakkilo to jehu bi'a ummina hakkilloji majji dabaji noon ɗi bona ɗi jahata e neɗɗo fuu nde hana ɗi
jukkana.
Nani mbiyen wakkiluɓe fedde leyɗe CDAO yaaɓe yiidoyi e soogeji leydi Mali koƴuɗi laamunto enda Mali ko ɓooyay ɗum mbiyen jiidal maɓɓe tilake altine o dey pamral heɓaka nder mum. Ɗum du ko sabi mbini ɗum woni dow filla kokkol goɗɗo kalfinol goɗɗo laamu ngu fande cuɓaki no waɗe yeru no télévision France 24 famminiri ɗum. E dow laawol goto ngol do ni mbiyen yeru no ɓe kaaliri ɗi soogeji koƴƴana mbi no laamorto ko watta tawe mbiyen duuɓi ɗiɗi ko ɗum ɗon welayi mbiyen fedde leyɗe CDAO yeru no habaru on famminir favarde joni. Mbiyam ni ɗum deƴƴinake to enda nder gawo soɓɓirde Mali. Caggal no ni rafi potal natuno caka leñi mawɗi ɗiɗi tawaɗi nder gallure nde jeɗɗire ƴaɓɓine ɗen. Gam majjum waɗi ko mbiyen sangare mum da wakkiluɓe ummina to enda Bamako e yaade deƴƴinoyde o saɗorma. Yeru no mawɗo radio anniya gawo Kader Touré famminiri wakkati no terran Fouday Ahmed noddimo e callal.
Hande hakkillo fukkingo warti caka himɓe haaloɓe nani gasuɓe kan en keɓa kalfina filla on. Gouverneur gawo kandu haldi kaaloɓe nani wattaɓe dow inde himɓe cakantarare den fuu ko watta ɓe paama hunde fuu ko wonno waɗa. Nden gaɗa mum ndu waɗi himɓe gom jeydaɓe himɓe ɓe laara buɓe e songoy boroɓe ƴuɓe toon Bamako gari gawo gam durwude ko watta mo sola heɓum. Hawrine nden ndu ni no e hoore mum miɗen keɗi du koɓe bi'a na bi en dane de ɓe gattata himɓe yaade yeeso ko watta potal tabbita caka himɓe cakantarare de. Gawoni songoy boroɓe ka en ɓuuri ɗuɗude amma no wodi laara buɓe e pelli wonɓe no golle nder cakantarare den. Rafi narral keɓagal caka himɓe ɓeydu hitande duuɓi 1910 e ko deki waddi ko hannden de lural seɗɗa heɓake caka himɓe fuu sey hiite hinge gen huɓɓite.
nanni e nder kibaruji meɗen ni en kalan e dow filla worɓe golliroɓe safareji laatiɗi no ummina neɗɗo. Ɗum du wartani nimɓe mbowka tawaka caka himɓe. Hunde ko laati se ɓe jari ɗum iɗum hokkaɓe sembe ɗi safareji fina tawa. Woɗi du iɗi godi ko rimanta far cellal ɓandu niɗɗo yerno docteur Saley Mamman, ɗum woni loctorojo mawɗo tawaɗo ndele loctorore gaya famminiri Ramatu Wanke.
Jarɗe safareji ko sembe ɗi ne falju gorko na debbo. Hunde noon ko wawi waddande gorko na debbo fuu mo nawtorto iri safareji ɗi saɗornam harko darta cellal mum. Misali gorko jarowo iri safareji ɗi no waɗo ñandegom ko falju mum wawa wartude nokkure mum hinde. Degon ndu sey gollani ton loctorore fecce iƴan ɗan itte nden ko jomum heɓa dama. Iri ɗum he bandu ndu no wartira jomum batoraɗo nimsita jonkay ko waɗi wonno yara iri safareji ɗi.
He banniraawo, en ko heɓumami yiya ɗon tan miilo.
A nanaali habaru on naatoy ɗum no?
Iri habaru oyano.
Ñawgu ngu woni wara himɓe dalleeɗi yaasi fuu ngu yottoyke daggari men.
Haa, yiya ɗon haal dow coronavirus no?
Ey mana,
menen maagu yottike ɗo to amen, amman no woodi neɗɗo no waɗata hise e maggu.
Aha, hokkam ɓeydaare dow majjum.
Lokotorooɓe jom e annal kokki shawara dow maggu. Neɗɗo loota juuɗe muɗum e makkataare faɗe laaɓa. Neɗɗo ndeno ɗirlanaano ɗojja waɗa ɗum nder soɓɓudu mum. Ɗon ma loota juuɗe maaɗa faɗe laaɓa de a golliri tekkere noon kibinaane nder buuri loota juuɗe maaɗa. Hakkile memude gite hinere imma hunnuko gatte metar goto hakkunde moɗum e neɗɗo. Ɗale memude bisaji de ɗum wartike dole memum bisaji ɗin looton juuɗe moɗon. Boƴƴine ñandu moɗon fako ñaamo loote yeyre moɗon to joɗoto ɗum. Ɗale natugo nder jama'aare ustire dille dille.
A to noy o anta kogal ɓiyan kenan?
Bannirawo, miila e cellal ɓandu maɗa imma cellal ɓalli leñol maɗa.
E gonga ma jam ɓonna am ɓuri komay. Mi yetti ɓeydaɗe gakkuɗa e mi hami batana bannira e amma.
Ɗum ɗo yo anninore noon de studio kalangu waɗi hawtade e ministére kawjiɗo cellal ɓiɓɓe leydi Niger.
Jokka sayni garten har yewtere meɗen pindinol ɗo nder Niger. Mbi'en jarol safareji umminoji worɓe ko wite kaya matano waɗe yaade to rewɓe. Ɗi ɗo safareji iɗi laati kinije goɗɗi du kam mbiye hano ha ko leɗɗe noon ko unete waɗe condi ko gere no jaran ɗum noon woɓɓe du gatta ɗum nder ndewaku muɗum. Woɗi du iɗum woodi ko ɗum rimanta har cellal debbo sanne. Yeruno docteur Ishaw Moussa loctorojo nder maternité poudriere famminiri Salamat Kadir.
Rewɓe heɓe no gollida safareji kanjum e kulle go ko imminta noɗɗo e ɗum yiɗi kayan mata ɗum e jiiɗa dow majjum.
Kulle ɗe enna no laati ni fina tawa leɗɗe kañum e safareji ko himɓe gollititto. Yerno ɓe mbirni e ɗum wallita ɓe ko watta ko jomum ɓeydana goriɗum dakam kañum wiyete kayan mata.
Goɗɗe majje no yareteno na ñametono goɗɗe dukonna eɓe gatta ɗum nder maɓɓe gare ɓuri bonde e majjum.
Wattoɓe nder ndewakuji muɗum en kañum ɓuri ɗudde sanne kañum ɓuri wadde gacce har filla cellal debbo on endam.
Ko ɗum woni gacce ko ɗum wawi waddande debbo on wakkati muɗum na dukannan yaadu yeeso.
Gacce mum ni woni gatto safareji ɗi nder ndewaku mum gam ɓeyda dakam ndewaku kay wakkati fu no laaɓi. So jomum hoƴi safare wonde na goɗɗum watti nder ton to tundiji wonno watta ton endan ɗum ndu konnan no waddan debbo endan na wallaji cattuɗi sanne laatiɗi safare mum no tiiɗi. Ɗireɓel muɗum ndu kam wonno hono jomum sene watta ɗum fuu no wonƴitan ndewaku muɗum ƴuwa to wonno ɗon. Ɗum won ton enda no wawi yoofa yolba kasenɗan selba sanne. Jomum wakkati ko se fukkodeke e gori ɗum sey ɗum yaa ɗum sekwa hinno no waɗa ƴiƴam yiyana salo darade safari mum tiɗan sanne ni.
Waɗi fuu mo keɓɗon han majjum.
Rewɓe heewɓe no gara to amin hon noon en laatiɓe kayamata o woni ko watti nder ndewaku muɗum en sey jonkay ɗum laatini ɗum e ñaw sawri fa tampi guinana wurton endan ɗum jaɓay. Nden noon wona ko jomum yaato wala to amin ɗo endan sey min jaha min ƴeewa tan min tawa ley ton seeki noon waɗi ko ƴiƴanɗa no yuppo. Jonkay tilay seyde jomum yaara e les bloc ton endan gollene yiƴanɗan daro
pour suturer et arrêter l'hémorragie.
Woɓɓe du no mbi'a gollidirgo kayan mata on no waddanen jomum ñaw seer dumirgol.
Pour le risque de cancer
to ɗe ɗo fi ñaw seer dumirgol min keɓay fu jande nde min gaɗi ko holli wiide ke kayan mata o gollidirgo muɗum no waɗa jomum waɗa ñaw seer dumirgol.
To ɗume woni jamiroje ko gaɗanta rewɓe ni?
ɓe tinno ɓe jooɗo dow tagadi maɓɓe
c'est naturel
ɗon to kibaruji meɗen fulfulde tili kirtanto jam hirti.